Ni Edi Rwema mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
Dusangire ijambo.
Ndabasohuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Etienne Karekezi, ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangire ijambo. Dusangire ijambo y'uyu munsi twayihariye ikibazo cy'ifungwa ry'umuhungu w'umunyenganda Bwana Francisco Xavier Mironko. Ubu nawe ni Jean-Pierre Mironko. Uyu Jean-Pierre Mironko yafunzwe azizwa kwiba umuriro w'amashanyarazi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu n'amashanyarazi mu Rwanda REG. Ni umuriro ngo wibiwe mu ruganda rukora ibikoresho bya plastike rwa se Francisco Xavier Mironko. Ukivuga Mironko, iri zina ryaramamaye mu Rwanda no kurenza imbibe zarwo. Muti kubera iki noneho? Nta kindi nuko hagana mu 1970 aribwo umusaza Mironko ku myaka 21 y'amavuko aribwo yatangije igitekerezo cyo gushinga uruganda Mironko Plastic Industries. Niwe munyarwanda wa mbere wagejeje uruganda ku butaka bw'u Rwanda. Mu bihe byo hambere hari bimwe mu bikoresho byifashishwaga n'abanyarwanda mu bucuruzi buciriritse byamwitiriwe na cyane ko byabaga byanditseho izina rye. Aha nkakubwira nk'ibyifashishwaga mu mwanya w'iminzani bizwi nk'ingemeri mu kugura no kugurisha ibishyimbo, amasaka n'ibindi bapima nk'abapima ibiro n'ibindi. Icyakora kugeza ubu uruganda rwakoraga ibyo bikoresho rurakora gake cyane. Ahanini uko Mironko nyirarwo abisobanura, byumvikana ko yahuye n'amananiza mu bihe bitandukanye ndetse n'iki cyorezo cya virusi ya corona cyayogoje isi yose. Jean-Pierre Mironko akimara gufungwa hari amakuru yatangiye gucicikana ko yaba ari se wafunzwe. Ikiganiro cyacu kiza kwibanda ku ifungwa ry'umuhungu we Jean-Pierre Mironko ugenzura urwo ruganda n'ibindi bikorwa, kirabaza impamvu yafunzwe. Kirabana n'abamurega umunyenganda sumubyara Francisco Xavier Mironko ndetse n'abavuga uko bazi Bwana Jean-Pierre Mironko. Ibiri mu bitangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga biratandukanye. Hari abari kwibaza impamvu umuhungu wa Mironko yafashwe agafungwa azira kwiba umuriro w'amashanyarazi, mu gihe ngo hari n'abandi bafatwa bigatangazwa ariko ntibafungwe. Abo bakibaza niba nta yindi mpamvu yabibiri inyuma. Ibyo biboneka cyane ku mbuga nkoranyambaga. Urundi ruhande rukavuga ko niba koko muhungu wa Mironko yaribye umuriro w'amashanyarazi amategeko yakubahirizwa. Muri iki kiganiro ntibyemewe ntibyanadushobokera kuvugana n'ushinjwa icyaha, ariko ijwi rya Amerika irabumvisha uko se umubyara abona ifungwa rya muhungu we. Mironko yumvikanisha ko na mbere yo gushyira muhungu we mu buroko yagiye yabangamirwa mu mikorere. Yabangamirwaga nande rero? Ni kuki yabangamirwaga ndetse n'uruganda rwe rukageraho rushyirwaho ingufuri? Mironko usanzwe atagaragara mu bitangazamakuru kenshi, kuki noneho yatoboye akavuga? Ibyo n'ibindi mu kiganiro dusangira ijambo, ntuve kunyakira amajwi yawe.
Amahoro ku giti cy'umuntu, uburenganzira bushobotse.
Gutangira ikiganiro ndabanza mbumvisha uko ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu n'amashanyarazi REG gisobanura uko umuriro wacyo wibwe. Bwana Prosper Mubera uvugira icyo kigo yavuganye na mugenzi wanjye Asumta Kaboyi, maze yirinda gusobanura inzira avuga ko zakoreshejwe mu ibwa ry'umuriro w'amashanyarazi bikozwe n'uruganda rwa Mironko.
Ariko kugira ngo tubisobanure nko kwigisha abantu uburyo bazajya biga, ntabwo twatanga details y'uko ntiyagendaga abikora.
Oya, ntabwo ari byo nari ngambiriye. Nashaka kubabaza gusa ngo ni mu gihe kingana iki mwaje kubona icyo kintu?
Biragoye kuvuga ngo ni igihe kingana gute, kuko twabibonye uwo munsi igihe twamufashe. Ubu ngubu imibare yacu nibwo turimo kwihuza dushingiye kuri sisiteme dukoresha.
Ntabwo muzi ngo byari byaratangiye ryari?
Sisiteme yacu niyo iri bubitwerekera mu bintu barimo kugenzura.
Ntabwo muzi agaciro k'uwo muriro ngo wangana gute?
Nibwo tuzabimenya, kuko iyo umaze kumenya igihe yatangiriye kuwiba ni nabwo umenya n'agaciro kabyo. Kuko dufite sisiteme dukoresha itugaragariza igihe umuriro watangiye kugabanyuka, kuko urabona yari afite faze eshatu ariko izindi ebyiri yarazivanyeho akoresha faze imwe. Urumva ko twari dufite yakoreshaga kimwe cya gatatu, ni nacyo cyabarwaga. ibindi binyura muri fraud.
Ubusanzwe ntabwo ari uwa mbere wabubonyweho n'icyo kintu, umuntu ufashwe yiba umuriro byajyaga bigenda bite ku bandi?
Inzego zishinzwe umutekano zirabikurikirana. Hari itegeko rihana abantu biba amashanyarazi, rirakurikizwa. Ubundi nk'uruganda nka ruriya twebwe ahita ariha amande ya miliyoni 10, noneho tukamubarira n'igihombo cyose yaduteje nacyo akacyishyura.
Yego.
Aho inzego zishinzwe umutekano zigakora n'akazi kazo.
Kwiba amashanyarazi bigendana n'ibyaha biri penali bishobora gufunga umuntu cyangwa yishyura amande?
Hari itegeko ribigenga penali n'ubujura nk'ubundi, kuko bimunga ubukungu bw'igihugu.
Nakwibutsa ko inzego z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha zemeje ko Muhungu wa Mironko yazishyikirijwe. Nk'urwego rw'ubushinjacyaha rukavuga ko icyaha rumukurikiranyeho gihanishwa imyaka iri munsi y'itanu n'ihazabu cyangwa se kimwe muri byo. Ijwi rya Amerika itangaza aya makuru ku nshuro ya mbere hari ku itariki ya 26 z'uku kwezi kwa gatandatu ntihagarariye aho. Yegereye umunyenganda Bwana Francisco Xavier Mironko igamije kumenya ibimuvugaho na Muhungu we. Ndabanje kumubaza uko yakiriye inkuru yavugaga ko yatawe muri yombi.
Nyine nabyakiriye nk'uko n'abandi babyumva, ntabwo nari guhita mvuga ngo bimbabaze cyangwa bishimishe. Ngicyo nibanzeho n'umwana wanjye bafashe Mironko Jean Pierre bakagenda bakamufungira ubusa, nicyo cyari kindi mu mutwe. Impamvu uvuga ko bamufungiye ubusa nuko namenye ko yaje yarenganye.
Mwadusobanurira ko karengane?
Akarengane nuko nyibimenya ko bamutwaye naragiye njya muri REG. Ndababaza nti byagenze bite, ati umwana wawe yivye umuriro, none dukora iki? Ko nakoranye na bamwe kuva kera, ibyo bintu ntabyumva, n'inganda zose zigikora uretse n'iza plastike n'izo nari ifite zose, ko n'ibyo bintu ntigeze mbyumva byagenze bite. None ubwo zidakora, ubu nibwo bagiye kwiba umuriro, ubwo se bari kugira bate? Nta n'icyo bawukoresha. Ati noneho icyo twakumarira, uraduha amafaranga miliyoni 10, umwana wawe turatelefona ugende bamuguhe. Nari rukanze amafaranga ubwanjye, nde nta naho nyuze amafaranga ndaterura njyana kuri banki bari bambwiye nda verisa banteraho amakashe, bati ngaho ugenda ujye aho bamufungiye igikondo turabahamagara bamurekure. Ndagenda ngezeyo umuntu wo muri ribu ati ahubwo dosiye maje kuyohereza mu bushinjacyaha. Ngezeyo ubwo hari ku wa gatanu, bati abashinjacyaha ntabahari. Ni ugutegereza ku wa mbere. Ku wa mbere ndirukanka no mu bushinjacyaha, ubwo na Jean Pierre baba bamugejejeyo usanga bari kumubaza. Birarangira bati tuzaguha icyemezo cyafashwe mu minsi itanu ndataha. Ubu rero iyo minsi itaragera njya kumusura, avoka avugana nawe, nanjye nsaba akanya gato ngo musuhuze. Muri uko kumusuhuza naraprofise mubaza iby'ingenzi.
Yego.
Wa mwana we bite? Byagenze bite iby'amashanyarazi baturega? Ati nanjye ntabwo mbizi. Njyewe nari nibereye mu mujyi, numva umukozi arampamagaye ati hano hari abantu baje, harimo abapolisi, harimo abanyamakuru ba za televiziyo n'abantu benshi banyuranye. Ati nuko nanjye ndagenda. Nyinjira ati turagufasha. Bantwara bacyo. Ni none se wowe ubu kubona abantu baraje gusa bacyo baragufata gusa barakujyanye ntacyo mupfa ntaki? Hata abantu mu by'ukuri nanzi ko ari ibintu bisanzwe ukorana n'abo bantu. Hata abo bantu igihe cyose bajyaga baza bakinjira muri ayo mazu harimo ibimashini by'amashanyarazi, ntazi n'ibyo ari byo.
Byawe?
Haba harimo ibyabo n'ibyacu. Uruhamo za kabine zitandukanye. Ati izo kabine uziko kuva kera aribo batwaraga imfunguzo zabo, buri gihe bakaza ku umujyi abashaki bakabigenzura. Noneho ati icyo nkeka naba ndi kuzira bigeze kuza muri iyi minsi, ninjiye ngiye kubona mbona binjiye mu kigo, buri kigo ibiti baratemagura. Mpamagara abazamu ngo abo bantu ni abaki badutemagurira ibiti? Ati nuko birambabaza mbabwira na nabi, ndanababwira ngo nibanavemo. Baragenda tata ariko mbona bagenda batishimye. Tugaruka abandi ngo waje kurorova ngo za transfo ngo zo mu kigo ngo tugirane amasezerano. Ati se turagirana amasezerano kuri transfo zacu kubera iki? Nabwo ngo barananirana. Nanone ngo ubwa gatatu barongera bagaruka, sinzi ngo n'ibindi byagize. Ati ngira bwo mbona harimo ikibazo, nteze kuki utabimbwiye? Ati nari nzi ko ari ibintu administrative biri bushire. Uko yabimbwiraga numvaga harimo akagambane. Muri ako kagambane rero n'uyu munsi mu gitondo ngiye kumva numva mu bashinjacyaha barampamagaye.
Mugezeyo babajije iki? Mwagiranye ibihe biganiro?
Ibindi wo nkubwira ni uko nababwiye, nababwiye uko ibintu byagenze ndetse bambaza n'icyo mbitekerezaho ndetse mbabwira ko ntazanabirekeraho ko ibintu bigomba guhagurukirwa bikajya hagaragara nta kuntu bishoboka kugira ngo abantu baze bafate izina mirongo nakoreye imyaka n'imyaka ngo bavuge ngo barajye kuryica uko bishakiye bajye gushaka abanyamakuru bandega ibintu batigeze bandega batigeze banyereka bagere n'aho babwira isi yose ubu hirya no hino ku isi barampamagara ngo byagenze bite hari n'abana banjye Burayi ubu ntibakirya kubera izo nkuru barampamagara barira noneho nanjye nkagira emosiyo nanjye nta mahoro mfite n'ubu wambajije namubwiye numva rero mbere y'ibindi byose namwe ibintu murabimenyereye kundusha mubere ahangaha kugira ngo murenganure abarengana ababarenganya nabo mubashyire umwanya wabo nanamusaba yuko nawe azikurikirana ubwe nk'umushinjacyaha yirebere ukuntu umuntu wajya gufata igisambo utasezeranye nacyo ukitwaza abanyamakuru ukitwaza za televiziyo ukitwaza abapolisi wasesengura wese yabona ko hari icyo bivuga
mwarimu komoje kuvuga ngo harimo akagambane mwe nka Mironko Francois mutekereza ko ako kagambane gashingiye kuki
ako kagambane gashingiye kuri uwo mwana ejo yambwiye nanabwiye n'umushinjacyaha kuba baraje bakamutemera ibiti bakavogera ikigo n'uwo bakikivogera impamvu mbivuga bagiye muri kabine z'imiriro ziri hanze barafotora baragenda baramufunga barangije bajya muri urwo ruganda barajagajaga barandika ibintu byose nta muntu uhari ntaki uretse abazamu n'abandi bana bari aho ngaho
ibiti byatemwaga kubera iki
ngo bashobora kujyana umuriro kuri prizo hariya bita kwa Kabuga hirya y'iwanyu nyiri aho ngaho rero nawe ubwawe ubyumve nta kuntu umuntu yaza kurega amashanyarazi ari hanze afite aho acanira urwo n'uruganda aruvemo ajye no mu rwa kabiri narwo rufite kabine yabo umuriro waho uturuka utagize aho urira nawo ngo ajyemo naho afungure ajyemo abare ndetse atahe ejo yongera agaruka ajye no mu rundi ejo bundi yongera agaruke umeze rwabaye mu rwari ntabwo kiri urwanjye nkavuga ubwo se akarengane karenza ko nakahe nta nubwo ari n'akarengane gusa ntagasuzuguro gakabije ni nkaho mbeze ibyo bintu bitagira nyirabyo
kumva ngo mirongo y'iby'umuriro ni ibintu bishobora kumvikana ukundi abantu baratekereje mirongo yakinnye kugeraho ku umuriro
mwese ntimwe byiyumvira ntagahinda ni ikibazo gikomeye ara kandi nari nibagiye umwana yambwiye yuko ejo ngo umwe muri bo yaravuze ngo bazamwumvisha avuga se muri iki gihugu n'isi uyu munsi turimo abantu bakivuga bacyo ngo bazumvisha abandi kandi koko bakabikora ejo narebye umwana wanjye ahantu afungiye n'ukuntu ameze sinzi niba n'uwambajije namubwiye ibyo nagomba kumubwira kuko yari emosiyo gusa yabimbwira nakumva n'abana banjye ukuntu bari kuntelefona hirya no hino uyu muntu kuko yaba yakoze icyaha nawe ubwawe ugisabira n'imbabazi ariko umuntu umujije ryana amubwiye ni ibintu ntabwo nzabirekera aho bishaka hose yaba n'inkiko nzabijyana sinzi niba nagombaga no kubivuga sinzi nawe ubu nagomba kubikubwira ntakarengane gakomeye dufite inzego umuntu agiye kuri ribu ishobora kureba ko uwo muntu afite icyaha koko ikaba yanamurekura niba yaramufashe dosiye ye nk'uko naringiye umaze kwishyura bakavuga ngo babijyanye n'ubushinjacyaha ubwo ibyo bamushinja bari babibonye nta muntu bigeze babaza njye nyir'uruganda ntibambajije nta nkete bakoze nta n'uwagiyeyo k'ubugenzacyaha bwa ribu sinigeze mbubona bagafata bakagenda bagafunga gusa ntazi urumva atari ibyo bavugaga ngo byo kumvisha
hagati yawe n'ikigo cy'igihugu cy'amashanyarazi rege muri gukora na mutera hari ubwo muri kuvuga nabi meze bite
n'ejo nagiyeyo ndi n'umwavoka ndababwiye niko mwambwiye yuko ninishyura umuntu wamufungura bite bateze byagenze bite ninagezeyo barambwira ngo dosiye igiri ku Kicukiro ngo mu bushinjacyaha ningezeyo biranga ese ubu mwebwe nta kindi mwakora mwebwe twumvikanye mukansaba amafaranga nkayabaha ntazi n'icyo nyagura ngira ngo nibura umwana wanjye yewe uguma kugira ibyo bibazo gatereka da yemwe nageze naho nsubirayo n'umwavoka ndetse umwavoka agenda yanditse ibaruwa arayibaha batoya baturayijyana kuri resebusiyo aho bayakira kuri resebusiyo tuhageze batoya bati ibaruwa ntabwo tuzakira subira ujye kuzohereza mu buryo bw'ikoranabuhanga
nkurikije ibyo muvuze mumaze kudusobanurira umuntu ashobora kumva ko muri uko gutema ibiti mu kigo cya Mironko hagati ya Jean Pierre Mironko n'abantu ba REG bashobora kuba barateranye amagambo
cyane nose ntibageze naho bandikirana nose bagiye kumubwira ngo bazamwumvisha uretse kuba bifashe nk'umwana abona ko nta bantu bashyira mu gaciro bakora ibyo bintu reka nkubwire ikintu kimwe kwa munyamakuru kiriya kigo ni ikigo gicuruza natwe turacuruza njye uko nkizi najyaga nkibona mbona uko abantu bitwara kuva kera nje nabonye bafitemo abaterabwoba mbeze nuko bagize bamaze guhahamura abantu aruze kuroroba amazi aruze kureba amashanyarazi abantu bagenda bakigabiza ikigo makiriya gikinze bakagikinguza bakajya mu nganda bakazijagajura umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu ukumva koko nta kindi kigenderewe bakagira nubwo bajya kujya gushaka ibigo amashanyarazi naho abantu batuye batagize aho bahuriye nawe urumva nta kibazo kirimo
ntabwo tuzi ibizava mu butabera kuva afunzwe igihe yawe umwe mwiteguye kurega ko babandurije izina
ibyo ngibyo twareka tukamanza tukamera uko bimera twashaka ko tuvugana tukavugana nk'abacuruzi kuko njye mbafata nk'abacuruzi ntabwo ari abacamanza n'igihugu kibibona bagombye kugifata ko ari ikigo nk'ikimeze nk'uko natwe tubifite niyo cyaba gikomeye n'ibyacu byarakomeye bigenda bigira ibibazo biturutse ku mpamvu nk'izi ngizi unyibukije akantu kiragera mu mubwire kiriya kigo ntabwo kigize ibibazo uyu munsi abanyamakuru ari aho muri leta umunsi umwe uriya mwana nanone avuye i Burayi ari mu biro turimo tuganira bamukuye ku kibuga cy'indege aje kundamutsa ngiye kubona mbona haje abantu mu biro byanjye tate hano hanze hari umuyobozi witwa umuyobozi w'akarere ka Kicukiro witwa Ndamage shefu nimubwira yinjira bati ngwino hano hanze ndagenda mpageze nsanga abapolisi abayobozi abanyamakuru nk'ibyo gusa n'ibyo ngibyo baragenda baranzengurutsa ikigo cyose nabwo navugiye amagambo ntagomba kuvuga ngo ndazira iki ngo umuhanda waruguru y'iwanjye mureho no kwa padiri ngo ntabwo uharuye ngo ntabwo twigeze tuharura barancunaguza ngezeho n'amagambo nahavugiye uretse ko amwe navuze umunyaga nk'ayo navuze atavugwa nawe ubwawe ntarayo watahitishije muri radiyo no muri televiziyo y'u Rwanda
ubwo yari ayahe
nuko nababwiraga yuko barimo bandenganya ntibyarekeye aho ubu nabyibutse uyu munsi buriya harafunze jire yavuze ati no atahubwo ngiye gufunga aradagiraho ingufuri aravuga arafunga nguma kumwibuka nkaho n'ubu ofisiye urumuri uracyafunze
ubwo hari mu buhe mwaka
ntabwo nibuka umwaka ariko erega byagiye biba kenshi iriya terorizime iriya terabwoba ry'abantu bamwe byagiye bibaho kenshi ku buryo nageze aho nanazinukwa nkatinya no kujyayo
amaherezo
nyine ubu ngubu byagiye ahagaragara kuko byatangiye kuvugwa ngiye kubishyira ahagaragara ibintu bibiri ntabwo ari gusa kumva buri munsi umwuga w'akarere yaje yafunze araza kukubwira ngo kora ibi n'ibi akwigisha uko ucuruza akwigisha ibyo ukora ngo kubita umugabo cyane wagera ukamumara ubwoba ubu nanjye niba ntigeze kubikubwira nkabona agiye imbere y'ubushinjacyaha nkabivuga ntese ubu urabona bikiri ibanga kubona nk'umuntu uvuga ngo ni umukuru w'akarere ushaka ngo muteze igihugu imbere akaza akagucagagura agucunaguza imbere y'abaturage mu karubanda n'umubari wawe utatinyuka kubimukorera none abandi nabo baraza bakavuga ngo umuntu nguyo mvuga ngo nibo bagiye kunsimbura bakaza bakabafata nk'abafata amabandi nk'uko bayita urumva ibyo bintu birekeye aho ngaho ubwo si wabugamije ari n'ibyo byantuza by'akarere ngiye kureba amadosiye uko yari ameze n'uko byagize kuko njye navuga ibintu mu ubuyobozi ntibukosa ibyo bavuze nk'abika intu barimo baradukosora ariko iyo bikomeza bigenda bicya abanyarwanda baca umugani ngo bishya bishyira bishyitswe ntibaze ko niba bafashe umuntu bakajya kuvuga ngo ni mironko bafunze abo babyumva mperutse kugira ibyago mu mahanga umwana wanjye bitabimara ubu ari umunabi iyo babaroga bampamagara ubusigaye mbona n'amatelefone yabo sinyita kuko urabona ibidukorera byose birwa babisoma birwa bagira bati papa nahageze ese bimeze bite urumva ibyo bintu wabyihanganira rinde umwana ejo naramubonye nicuza n'icyatumye njye kumureba ubu nabyutse njye gutanga ubuhamya nabwo nabivugaga ntari muzima n'ubu sindi muzima nabuze amahoro ubwo se koko
muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo turebera hamwe ku bibazo by'uruganda rwa Mironko Mironko Plastic Industries ruravugaho kwiba umuriro w'amashanyarazi wa Regi kuri mikoro muracyumva erha bagira ubusa
bigeze ku ntego ibyumba nagiye ku investisa aho ngaho n'abantu barantera harimo n'abasekirite harambo abanyambura ibyo nari mfite n'amafaranga ntabwo nigeze mpahamuka bigeze aho ngaho
ubwo wari mu mwaka wa ryari
2014 ntacyo byantwaye kuko nabonaga ari abajura ariko noneho abantu bakubwira ngo ntabayobozi kuko ubona nk'umuntu imbere yawe arayitinyutse ngo wagisambuwe wamureba utese muravuga utese ubu nkore iki nicare nkore cyangwa nge nakubeshye natangiye kuva nyinjoro nanariza ruriya ruganda rwari mu nganda zikomeye rwa plastike rwazize abanyarwanda kwirwa bancunaguza nkuko agenda uwo wowe nawe akagucunaguza ngo dore ngo biriya bishaje ngo uteze ko biriya nabyubatse nkiri muto ukumva barakwigisha ibyo ujya gukora wowe ngiye kuzareba kandi nawe uri umunyamakuru ugiye gukora nge haba muri radio y'u Rwanda hariba muri televiziyo z'u Rwanda haba mu karere ka Kicukiro wajya kureba inyozo nyandiko wazibona hari ibimenyetso byinshi nkavuga neza n'aba ngaba bakora ibi barabikora yuko mbese ubu byabaye ni umuco wo kuvuga ngo dore kirira kigabo dore kiki byose ngo nanjye sinzi uko biri bugende sinzi uko bizagenda bamurekura batamurekura ariko byampaye gutekereza dufite igihugu kigendera ku mategeko gifite ubuyobozi cyo numva nzabusanga habusaba kurenganurwa aho kugira ngo bagume banyicira izina nakoreye ndi umwana twirwa dutanga amafaranga muri za publicite tuvuga ngo dukora byiza ni abandi bagira uruhande ngo bagasenye kandi bikorwa n'abacuruzi nkatwe kuko rero ibyo ntabwo ikigo gicuruza ibibazo duhura nabyo gihura nabyo niyo harimo n'abakosa nabo barabafite baza bakabwira bati kumenya hari abakozi bibawe bakoze ibi n'ibi tukabyumvikanaho nk'uko bansabye amafaranga nkayabaha nabakoreye byiza byinshi imashini zabo ziri mu kigo cyanjye imiriro yose bayinyujije iwanjye ntawe nigeze nishyuza mbese ugize neza kumbaza ibi ngibi nubwo ndi kubivuga naragerageje kugenda mbyibagiza kuko ndi kuvuga wumvise ko hajemo n'ibi by'akarere
byumvikanye ko hari akamaze iminsi
ni ukuvuga ugumye no kumvugisha nazana n'ibindi nkibuka n'ibindi ndumva rero ubundi sinkunze kuvugana n'abanyamakuru ariko ubu nabonya igihe aho kigeze ngomba gutinyuka nkatobora kumva akanyamakuru kavutse ngo niwe kanditse ngo kugira ngo gakunde kabone abagasoma ukumva umuntu w'umuturage aragutelefonye ngo ahinde ikinyamakuru ngo we ngo Mironko ukagira ngo uri mubyara we humbeze narindutse nk'umubyara wawe nagira ngo nabonereho nabibabwire yuko ibyo bibwira barimo baranyimagina ntabwo banze abo bantu niba ushobora kubibagezaho uzabibabwira abo bantu bose bibakwandika utwo ngutwo ntabwo bazi Mironko icyaricyo Mironko nabaye umunyenganda wa mbere w'umunyarwanda nkorera u Rwanda n'ubu ndacyarukorera n'ubwo nshaje bwose ntabwo biha kuvuga ngo baracafishe izina rya Mironko ntabyo bashobora nta n'ibyo bazashobora barabeshya isi yose iranzi nakoreye mu bihugu duturanye byose niburayi nkorerayo kuvuga rero ngo urajya gucafuza izina rya Mironko ngo ryice ntabwo wabishobora
Mironko Francois ndabashimye ku kiganiro muhaye radio y'ijwi ry'Amerika
namwe murakoze ndabashimye
mbere y'uko nkura n'umunyenganda Mironko nari nabanje kumva impumeko ya bamwe mu bakozi bahembwa na muhungu we Jean Pierre Mironko ku ifungwa rye nkinjira umuzamu akamenya ko ndi umunyamakuru yahise ansohoreza inkuru avuga ko ari incamugongo ko ufatwa nk'umubyeyi wabo yafunzwe nk'umunyamakuru maze mu buryo bw'ibanga mpita ncana ibyuma atabizi niyo mpamvu nubwo yavuze ko guhagarara kubyo avuga ntacyo yumva byamutwara twahisemo kumurindira umutekano maze tunahindura amajwi ye
mu bintu bijyanye n'amashanyarazi nta hantu ahurira nabyo imirwa y'ingenda yavuze ashakurikirana n'amafaranga ya pawe rero nimba ikibazo cy'imiriro wenda nimba yaranyereje nk'uko babivuga cyakozwe n'umutekinisiye Nana ashagura nini nje bya mushere kuko yeye gura niki niki kibaza itagika cyatuje Nimba wende tuvuge uri nka hano akaba nige kumuteza ibyaha
Arakoze uyu mukozi wo kwa Mironko waduhaye ubuhamya ku buryo azishebuja. Ni nawe mbona nsorejeho ikiganiro, nshimira buri wese ku musanzu we mu kiganiro dusangira ijambo, ndetse ntibagiwe namwe mwadukurikiye. Ku zindi ngingo mwatwandikira kuri radio yacu @gmail.com cyangwa se kuri radio yacu @voanews.com. mwari na eh bagira ubusa naho utaha.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongeye kubashimira, namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.
dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.